Downloaded from ilovezedmusic.com.
Hey yo, TN. TN, TN, TN. Muntu nendi kuyenda chose. Angongola chuluka. Ndungo funandi mamo andika kone kuti mwina diwale mavuto. Muntu ne mutu sizi kuyenda mavuto achuluka. Ndiye ndungo funandi mamo andika kone kuti mwina diwale mavuto. Muntu nendi kuyenda chose. Angongola chuluka. Ndungo funandi mamo andika kone kuti mwina diwale mavuto. Muntu ne mutu sizi kuyenda mavuto achuluka.
Downloaded from ilovezedmusic.com.